olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
O le tau sanga fau, o loo whaamoemoe whaia mai ai i au se talia nei, ma o te aroa New Zealand, le tau vanga o le ipu o le lalolangi i le World Cup, a le tūpā o tamā itai i le soka. Ua whetauitonu, ma le tofinga o se tamā itai Samoa e suafa i a Sarai Barreman i le tofi whaatonu o le tā alonga soka a le tūpā o tamā itai i le wha amalu o le soka i le lalolangi i le FIFA. Na whaamatalaina e Sarai Barreman, o lona ea o le ape whai i le tumutumu o le pūlenga o le, le tā alonga soka i le FIFA, na a mata mai sana tā whaonga i Samoa, e asi asi i le tina o lona tina. I le taimi le nā o whainga luenga o ia i se faletupe i New Zealand, le atunuu na whāna wai.
I was on a trip to my mother's country, Samoa, so I'm half Samoan. And while I was there, there was a job advertised for the financial management of the Football Federation. So I kind of thought, this is an incredible moment. I'm obviously good in finance. I've been in that industry for 10 years. I love football. I love playing the sport. So I thought, I'm going to chuck my hat in the ring.
Nā tō fiai o ia e wa ia tupe le asosi soka Samoa, mā na ta aloa i le auwhilia le tunuu. Ia mai uai ina avea o ia mawhaatonu o le Football Federation of Samoa, po o le pūlenga o le soka i Samoa. E ono tausanga nanga lue aisa rai i le atina e o le soka i le atunuu. Aisana la aunga i le fōnotanga le Pasifika i tā longa matūpulanga talavou o se fōnotanga na whaia i nō mea i Niukāle Tōnia i le tausanga lua afe se fulmole tolu. Nā mata ai o nei loa e FIFA, lona sao i tā longa i le Pasifika. Na tōwhi ai o ia i le komiti. Na toa e iloiloina le whaavae o le wha amalu o le tā alonga le FIFA i le lorangi. Nā o ia le tamā i tā aina iai i le komiti.
The face of football really is changing. It is traditionally a male-dominated sport, but there are more and more people like me who are involved at the highest level in FIFA, in our confederations and in our member associations as well. Things are really, really changing in the sport, and the progress is incredible to see and incredible to be part of.
Olo o umia nei e Sarai Barreman, le tofi whaatonu o le tā alonga soka i le lalolangi i lalo le FIFA, olo na winga, olo o ia vaia le ovai le lua se laua atanuu ma asosi soka i le lalolangi. Na ia tā ua a ia mawhaia o na ausia i le nei tūlanga mā walunga i le wha amalu o le tā alonga soka o le FIFA, o se wha ata i ta inga le lei, mō teine matama i ta i o le Pasifika.
If I can be in this position in FIFA, I never dreamed in my wildest dreams it would be possible. Anything is possible for other women and girls from our region.
Na ia tā ua fo'i o le Women's World Cup, e pei ona fuafuaina e whaia mai i Ausetalia nei, mā Aotearoa New Zealand le tausanga fau. O se awa noa e tū le ia tili ai le tā longa soka le tū pā o tamā e tā i le lalolangi. Mā o lo onaunau i le atina e o le soka i atunuu o le Pasifika.
It definitely provides an accelerator, there's no doubt about that, and we saw that in France in 2019. You know, in every facet of the game, there were huge amounts of growth after France. You know, participation, England is a good example, 850,000 more women and girls laced up their boots after that tournament just because of the momentum and the effect that having that World Cup had in Europe. We saw commercial deals being signed, you know, individual player endorsements for record amounts. There were sponsors coming into leagues and national team shirt sponsors, things that we had never seen prior to France in 2019. It's an incredible moment, and I guess the main message for me and for FIFA and for everybody is that you've got to be ready to leverage that and to make sure that you can make the most of that moment. You know, it's this big moment that we have once every 4 years to showcase our athletes, to showcase our sport, to showcase all the unique and incredible values that come in and around the women's game, and to basically create that new fan base and that groundswell of interest to follow Now, in the Pacific region, there's usually one slot to the World Cup, and typically that normally would always go to New Zealand. New Zealand are the host country, so they'll get a slot anyway. So for the first time ever through this playoff tournament, another team from Oceania will have an opportunity to qualify for a World Cup. Now, the impact that that has in the countries around the Pacific is absolutely massive.
E tolu se fulu malalua au o loo wha amoemoe e tau vai le World Cup a tama ita i le tau sangafou. Ua mautinoa ia au e lua se fulu malaiva a e ia avanoa e tolu o loo totoe o loo sa ilia pea e na o Papua New Guinea le atunu o le Pasifika o loo yaiso na avanoa e qualify yai mo le World Cup a tama ita i Ausitalia ma Aotearoa New Zealand le tau sangafou.
To have a Pacific team at a World Cup is going to be an absolute dream for so many of the young girls around our region. For them to be able to see someone that looks like them, that comes from the same place as them, actually playing on the world stage, I mean, that for me is a dream come true for so many of those young girls.
Le whaatonu le taitai o le ta alonga soka a le tūpāo ta maitai i le lalolangi mai le FIFA. Le tama ita i Samoa o Sarai Barraman. O le reporti na wha maapuapuina e Danielle Robertson, mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maapu o whea lawa e mawailau podcast.